Yo, I'm in the project, yo. Endroka Mwanari, the baddest rapper in town. Yeah, wamenichokoza. Check it out, my reply. How I say?
Wamenichokoza. Wamenichokoza. Check it out, my reply. Wamenichokoza.
How I say?
Wamenichokoza.
Wasafi kwangu ni wachafu, wambie kwanza rudi bafu. Nimevaa diamond kwa shingo, producer Kiamonize beat. Kama huwezi rap mliobusia, Christoph. Ongea kama Queen Kaka, ule jamaa rabbit. Stafuti kiki, tayari nina full beat. Rap kwangu shakuwa hobby, habit. Huto tudem tufala, ati tunadisiana. O sijui Femi One, Jerry mungine kiki. Ni too ugly, sizi piga nao hata photograph. Lyrical weni mshort sana, calligraph. Na hiyo utoli yote ukonayo, kama giraffe. Na kumada na one line, asijandika ta paragraph. Niliwai kusikizaga, OctoPIZZO. Tangu nijue kurap weni OctoPIZZO. Nikishika mic wana T, sauti soul. Na wavanda ni ya kiatu, kama insole.
Wamenichokoza, check it out, my reply. Wamenichokoza, how I say. Wamenichokoza, check it out, my reply. Wamenichokoza, wamenichokoza, check it out, my reply. Wamenichokoza, how I say. Wamenichokoza, check it out, my reply.
Kuna tusani fulani tumesota, Amos and Josh. Mpaka nereka tuwa mimba yenu, oh my gosh. Rap na isolve bila kutumia for figure. Hii ni hit, kila place lazima itapiga. Timmy Tidat, nasikia radios na kufeva. Na vile una rap ni kumishikuwa na cold fever. Ngoma zako tasteless bana, kamia flavor. Hii kiti kafala fulani akaizi jaribu kukalia. Naeza kukageuza kushoto, kasau na kulia. Bwana DNA, mbona sikoni ukishine. Ama grandpa ili kukalia gacha party. Utajitaje prison hatu ujui state usiko wapi. Mindo ule boy, presenters ulikataa kucheza. But saini minge kwa mitambo, chiki vile najicheza. Clemo, connect, sit back, take notes my dear. Mini famous Buddha, kule social media. Wakikosa kucheza hii, bado F them. Ngoma zangu bado tu ni national.
Sasa ma reply, wamenichokoza. How I say, wamenichokoza. Check it out, my reply. Wamenichokoza. Wamenichokoza. Check it out, my reply. Wamenichokoza. How I say. Wamenichokoza. Check it out, my reply.
Wanaota ndoto za mapenzi, mimi naota za pesa. Ati wakiwazana hawalali, mimi silali sijakafunga. Mimi ni mkali, bishana na mimi uchonge viazi. Ama urudi home kwenu bila mavazi. Na cheki mafans bado huku wananihitaji. Ndio maana nafanya bidii, wanivishe haya mataji. Boy toka kijiji, nilifika ngajiji. Cheki sai na rana hii, kama mwenyeji. Wana machone, na bado hawanioni. Wana kula sana, na bado hawanoni. Na roll kwa streets za nai, kaa kukupono. Na play hige makini, utadhani ni gono. Nina mistari mingi, hadi kichwa inaungua. Nina change flow, car next, hawezi gundua. Kubishana na mini kaku daradimu na mekata kuvua. Utabaki tu ndani kwa ndani bro, ukiungua. Leta kio jagua, pia mini jiangalie. Ndiyo nikitembe kwa hizi streets, ay, wanione. Hii ni time yangu, achini pia mini none. Edroka mwana are, the baddest rapper.
Edroka mwana ribamba, ndia kuwa this.
Haha, apa anacha ni achetu wapo hivyo dogu, junikinle kuwa this. What a drop career.